Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gake neza, nshuti mwese, turi kumwe. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Ibiganiro byacu bigiye gutangirira ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi muragezwaho na Frederic Nkundikije. Frederic, waramutse neza. urakoze Frederic Nkundikije kuri inshama cy'amakuru utugejejeho. Cuti turi kumwe mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30. Aha rero hakaba ariho dusoreje igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Abo twari kumwe mbashimiye cyane ko mwateze amatwi, mbifurije kandi umunsi mwiza mwese. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington ni Etienne Karekezi. Hashize gusa iminsi mike abakada bakomeye b'ishyaka rya FPR Inkotanyi basabye ku mugaragaro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame gukomeza kuyobora u Rwanda. Ibyo ariko mu mategeko bisaba ko itegeko nshinga ririho ubu riteganya ko Perezida w'u Rwanda agomba kuyobora gusa manda ebyiri z'imyaka 7 rihinduka. Muri make impaka n'ibiganiro ku bijyanye n'amatora yo mu myaka 2 iri imbere byaratangiye. Mu kiganiro cy'uyu munsi ariko twatumiye umwe mu bakada bakomeye bari ku isonga ry'ubusabe bw'abanyamuryango ba FPR mu cyumweru gishize ni senateri Joseph Karemera. Mbanje kubasuhuza senateri Karemera, murakomeye cyane. Ye natwe tumeze neza ari Washington. Senateri Karemera, mu by'ukuri impamvu nyamukuru yatumye mu izina ry'ishyaka rya FPR musaba Perezida Kagame kubemerera agakomeza kuyobora u Rwanda nizihe mwatubwira?
Impamvu y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ndetse n'abandi banyarwanda bamushakira naho yabakuye aho bagejeje naho babona abatwara. Yakuye u Rwanda mu bihe bikomeye bigoye, ahagarika genocide, yunga abanyarwanda bari baraciwemo ibice kugeza ubwo ndetse habaho genocide ya 94 yakorewe Abatutsi. Ariko ubu ngubu aho u Rwanda rugeze n'aho abanyarwanda bageze barakundanye, bariyunze, iterambere rirashimishije. Ubu twari twaratakaje izina ryacu nk'abanyarwanda, ubu none dufite icyubahiro ku isi hose, niko nabivuga. Utatwubaha wenda bafite impamvu ze, ariko bamukundira aho yabakuye, aho abagejeje n'aho babona abatwara, kandi bakumva nta mpamvu atakongera kubayobora.
Nkurikije amagambo mukoresheje senateri Karemera, ni amagambo y'ibigwi, ni amagambo mu by'ukuri agaragariza buri wese ko Perezida Kagame yarangije inshingano yari afitiye abanyarwanda, ku buryo abenshi bagira bati naruhuke natange rugari abandi bayobora u Rwanda. Mubyakira mute?
Ntawe yatakiye ko arushye, iyo ni icya mbere. Kandi nubwo arushye, ni umunyamuryango wa FPR kandi twebwe muri FPR yino mukadi wa FPR FPR kavuga ngo ubushinza kazi runaka ubundi ubusanzwe biragoye kukanga icyakabiri yatubwiye ahora natubwira nuko tudakwiye kwica itegeko nshinga itegeko nshinga rero ibyo bakora ntabwo biri hanze y'itegeko nshinga uretse abashaka gukora interpretation cyangwa interpretation uko babyishakira ariko burya urebye cyane cyane muri article ya kabiri y'itegeko nshinga ryacu iha uburenganzira busesuye abaturarwanda gushyiraho ubutegetsi bwo bashaka icya kabiri iriya ngingo bavuga y'ijambo na rimwe buriya ni ingingo nk'izindi zose ziri muri constitution ariko nanone nubwo zivuga ta muri miti n'ibindi ariko iyi article y'ijana 143 iteganya uko abanyarwanda babishaka ukuntu babikora through referendum
ariko nsubi inyuma gato senateri Karemera umuvuze ibyinshi perezida Kagame yagejeje ku banyarwanda mugira muti nta kundi twabinganya none se uwagira ati kuba yarazamuye abanyarwanda kuba akabageza ku bumwe no kwiterambere ntiyazamuye abanyarwanda ku buryo habonekamo undi wafatira agakomereza aho ageze
birashoboka ariko burya iyo umuntu azi ubwenge ntabwo ugomba kujya gushakisha ibisubizo gihari kuko na cyane cyane ibisubizo utari wagira test ngo urebe gikora cyangwa kidakora ubuse wowe wakubwira ngo ujya gushakisha undi muntu akuyobore uwakuyoboraga wakuyoboye neza wakuye mu menyo ya rwamba akaba akugejeje ku gaciro k'abanyarwanda bafite nk'uko bagafite ubu no ku bukungu n'ubwisanzure bafite wewe wajya kujya gushakisha no gushakisha nyine ushobora gushakisha ntubone cyangwa wabona ntubone ibyo washakaga ariko wakwitesha ibyo ufite kuko ugomba kubishakisha na cyane cyane iyo nta tegeko wica nta tegeko abanyarwanda bica ari abanyarwanda babishaka ari abakadire ba FPR inkotanyi nta tegeko ryica na rimwe
noneho senateri Karemera mukumva ko hari benshi batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ndetse n'abasesengura politiki y'u Rwanda babigarutseho mugasanga ko miliyoni mu banyarwanda barenga miliyoni icumi nk'uko mubivuze abenshi muri bo bazirikana ibyo perezida Kagame yabagejejeho haburamo n'umwe cyangwa se n'ababiri bagira batireka twiyamamarize kuba perezida w'igihugu kandi amasomo twarayabonye uwo tuzakuriza turamuzi natwe twayobora u Rwanda tukageza u Rwanda ku yindi ntera
iyo barahari hubwo barahari
benshi
barahari baranabivuze kandi bari uburenganzira bwabo bwa demokarasi demokarasi kwemerera kuvuga icyo ushaka ibyo bashaka barabivuze hari ababivuze ko atari byo hari n'ababishaka ariko iyo ndebye imibare iyo nsoma mu binyamakuru hirya no hino ndumva ababishaka aribo benshi uretse ko we yatwibwiye ubwe ati ntabwo nafata icyemezo ubu nimukomeze abantu bagire debate cyangwa deba ngari yimbitse ku buryo ababikunda impamvu abashaka kungaruka babinyereke mu buryo bwumvikana abatabishaka nabo bazerekane mu buryo bwumvikane ati nibwo nanjye ubwanjye nzafata icyemezo kuko nawe nk'umuntu hari icyemezo azafata
ibyo nibyo yumvikanishije kandi yagarutse no ku kibazo cy'abantu basa nk'aho bafite impungenge zo kugira kubavuga ko batinya impinduka kubera ubwoba bw'ingaruka zakurikira aramutse atiyamamaje mwe mufite impungenge aramutse atiyamamaje
utabugira yaba ari umusazi utabugira yaba ari umusazi kuko aho yakwiye igihugu cyari cyaranzwe n'amacakubiri ataraturutse mu Rwanda mu by'ukuri ntabwo cyaturutse mu Rwanda cyangwa mu banyarwanda byaturutse hanze mu banyamahanga mu rwa divide and rule bisenya igihugu cyacu kirasenyuka gicika amaboko gicika amaguru gicika umutwe u Rwanda kera rwari rugari none ngiyango nawe urabizi ko rungana
ibice byavuyeho
ntekereza ko uziko n'impamvu byavuyeho ije rero ni nabyo abenshi twemera yuko hari n'ibintu bimwe na bimwe tutajya tuvuga bya bintu byo told stories zitavugwa byagenze bite igituma waza gucagagura igihugu kuriya ukaza guca abantu mu bice ukabigisha kwangana kugeza igihe bicanye none iyo mugize imana mukabona umuntu akaza akabunga mukaba igihugu kagira agaciro nk'icyo u Rwanda bifite ubu ngubu.
Gusa senateri Karemera, icyo bamwe mu batavuga na leta y'u Rwanda n'abasesengura bongera kugarukaho bumvikanisha ko itegeko nshinga ry'u Rwanda riramutse rihinduwe nk'uko mwabikomojeho mu nama yo mu mpera z'icyumweru, nuko kandi ubusabe bwageze ku nteko burenga miliyoni n'izindi bwabisabye ko itegeko nshinga ryahinduka, hari abasanga ko bwaba ari uburyo buziguye cyangwa butaziguye kuri bamwe bwo koreka u Rwanda mu bindi bibazo bitazwi uko byagenda.
N'abanyarwanda babyihitiramo nta wundi bibahitiramo, ntabwo rero bya bibazo by'abanyarwanda bya bibazo by'abandi. Abandi rero si abanyarwanda, u Rwanda si urwabo, u Rwanda ni urw'abanyarwanda, bafite sovereign right yo gukora icyo bashaka, ariko mu buryo bukurikije amategeko bishyiriyeho ubwabo mu buryo buri demokratike.
Twareba se senateri Karemera, ikibazo cy'u Rwanda ku rwego rw'akarere n'urwego mpuzamahanga, murakurikirira hafi ibibera mu gihugu gituranye cy'u Burundi, aho abaturage bafashe umuhanda kubera perezida wifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Mu Rwanda mufite impungenge ko ibibera mu Burundi byakwamba ku mupaka bikagera mu Rwanda?
Ashida nta mpungenge dufite.
Nta mpungenge
aho bitandukaniye?
Yego,
aho bitandukaniye ubundi itandukaniro rikomeye.
Ndabumva
mu Burundi baravuga ngo ntibamushaka, mu Rwanda bakavuga ngo baramushaka. Urabyumva?
Ndabyumva.
Mu Rwanda nta n'uwo babujije ngo utamushaka ngo bivuge, abatamushaka barabivuze n'abamushaka barabivuze. Ariko iyo ndeba agiye imibare nkareba impamvu abatamushaka batanamushaka bakoresha itegeko basobanura nabi kuko burya ntabwo wajya ukora interpretation y'itegeko.
Yego,
ukareba inshinga imwe yonyine ujya kugira ngo ukore interpretation y'itegeko. Iyo ndabivuga kuko mbizi kandi mbifiteho ubumenyi, nabaye umusenateri imyaka 8, ntabwo ushobora gufata ingingo imwe ubona icyo ivuga utarebye izindi icyo zivuga ngo ukore interpretation. Iyo aba ari kwirengagiza itegeko cyangwa wenda umuntu ashobora no kubyita ubuswa kumbizi icyo umuntu yashaka. Ariko itegeko nshinga ryacu turayubaha, n'ibyo abanyarwanda bashaka ntabwo bashaka gukora ibitandukanye n'itegeko nshinga riteganya. Itegeko nshinga rero icyo riteganya ni uko iyo bashaka guhindura iriya article
y'itegeko nshinga
hari uko biteganyije muri 193. Hari n'uburenganzira iryo tegeko nshinga bitoreye muri 2023 bubaha nk'abanyarwanda. Noneho rero ikintu twaba dukoze ishyano, dukoze ibintu binyuranyije n'itegeko nshinga, cyangwa kuko ngira ngo abenshi ndetse no muri abo baturanyi bavuga n'ahandi bishoboka, benshi usanga biterwa n'amategeko baba barishyiriyeho cyangwa ibyo bumvikanye badakurikiza nk'uko babyumvikanye cyangwa nk'uko byanditse. Ariko ibyacu biri kiriya, Kagame ntabwo yatubwiye yuko ashaka kugaruka, turabimusaba. Nacyo gituma yatubwiye ngo nimubanze mukore deba yimbitse, murebe muhumveke cyangwa muhumvisinge yuko ibyo umwe ashaka biri ari byo n'undi cyangwa utabishaka ibyo bikwiye rwose yabisubiyemo ejo nyine ejo neze bundi yabisubiyemo.
Aha ndabyumva senateri Karemera, iki kibazo kijyanye n'ibera mu Burundi birumvikana twakigarukaho tukagitinda, ariko sinshaka kukibandaho cyane ku bijyanye n'amategeko mu Burundi. Naho hari uruhande rugira ruti amategeko avuga ibi, urundi rukagira ruti itegeko rivuga ibi, rukabura gica, ntibabyumvikaneho bakabisobanura ku buryo butandukanye. Gusa ngarutse ku kibazo cy'abantu basabye ko Perezida Kagame, ndavuga bari abaturage barenga miliyoni n'izindi, batanze ubusabe mu nteko, hari abantu bagiye bazamura amajwi bumvikanisha ko habayeho icyo bise igitugu cyihishe inyuma y'ubwo busabe. Igitugu kandi cyashojwe cyangwa se cyakoreshejwe na bamwe mu banyamuryango ba FPR. Ibi mwarabyumvise, mubisubizaho iki?
Nange ubwanjye narabyumvise, ariko nabashaka gupfobya ibyo bitekerezo na benshi nabashaka gupfobya ibyo bitekerezo by'Abanyarwanda. Noneho umuntu akabona icyo yifuza gatito abandi atari cyo batekereza biri contraire, ati barabeshye bashyize wowe ubungubu koko sinzi ibyo wowe wanditse. Wowe nturi umunyarwanda?
Ndabisoma ahubwo cyane nabyo.
Nk'uko ubona se kuri sosho midiya n'ibindi abantu birirwa bandika, ubwo tuba twagiye kubabwira ngo babyandike? Ngira ngo ni ikibazo cya interpretation nanone, cyangwa cy'abantu bashaka gupfobya ibitekerezo by'abandi kugira ngo ibyabo bibone uko bihita cyangwa byumvikane. Ariko ni nayo mpamvu tuvuga ngo yiba hari izo mpaka zimeze zityo, hazabaho uburyo buteganywa n'amategeko nanone yuko bakora referendumu abantu baratora bagatora ibyo bashaka, ubwo bizadukiza.
Ndabashimiye cyane Senateri Joseph Karemera, umwe mu bakada bakomeye b'umuryango wa FPR Inkotanyi. Tuvuganye ku ngingo, ahubwo ni ku byemezo byafashwe mu mpera z'icyumweru mu nama yabaye mu mwiherero ya FPR Inkotanyi, isaba Perezida Kagame gukomeza kuyobora u Rwanda. Nibutse abakomeje kutwumva ko iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro dusangira ijambo. Dufite undi mushyitsi, mbasabe mubanze mwibwire abatwumva naho muri.
Murakoze Bwana Karekezi, nitwa Eugene Ndahayo, ntuye i Lyon mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ishyaka ryitwa FDI Mouvement National Inkubire.
Ndabasuhuje cyane Bwana Eugene Ndahayo, murakomeye.
Muraho Bwana Karekezi.
Muraho. Ni ishyaka rya politiki mubigarutseho, murakurikira politiki yo mu Rwanda no mu karere, Bwana Ndahayo. Mbagaruke cyane ku cyemezo cy'ishyaka rya FPR riherutse gufata mu nama yahuje abakada bajya kuri 600 ba FPR, bagasaba President Paul Kagame ko yakomeza kuyobora u Rwanda. Mu ishyaka ryanyu icyo cyemezo mwacyakiye mute cyangwa icyifuzo?
Murakoze Bwana Karekezi. Ubundi ntabwo mu ishyaka FDM Inkubiri ntabwo twategereje ko abo bakadere 600 ba FPR baterana kugira ngo bemeze ko Perezida Kagame ari buzongera kuba umukandida wabo mu matora ateganyijwe mu w'ibihumbi 2017, nubwo itegeko nshinga ritabyemera. Twebwe niba mubyibuka neza, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu, ubwo byari bishyushye cyane, abantu bagenda baturuka imihanda yose bagenda bavuga bati ikibazo cy'ingingo y'101 y'itegeko nshinga ririho ubu ni ikibazo gikomeye, abantu bagomba kugihagurukira kugira ngo iyo ngingo itahinduka. Twebwe rero uko tubibona mu Nkubiri, nuko dushingiye ku kuntu tuzi FPR uko iteye, uko itegeka, imyumvire, ingengabitekerezo yayo, twebwe tuvuga ko guhindura cyangwa kudahindura ingingo y'101 atari byo bizazana impinduka abanyarwanda bakeneye. Kubera ko Kagame yakwiyamamaza mu 2017 atakwiyamamaza, ntabwo ari byo bizazana demokarasi mu Rwanda kandi niyo abantu bakeneye. iyo mpinduka ya demokarasi ubu ngubu niyo abanyarwanda bose bategereje kuva iyi myaka yose ishize 20 nubwo na mbere hose ku gihe cya Merende nta demokarasi yari ihari.
Ko navuganye n'umukada ukomeye wa FPL senateri Joseph Karemera asobanura ko kuba ishyaka cyangwa se abo bakada ba FPL barasabye Kagame kugira ngo azakomeze kuyobora u Rwanda ari ahantu hakomeye yakuye abanyarwanda n'intambwe y'amajyambere agejeje ku banyarwanda.
Bene iyo myumvire ni imyumvire idahwitse idakwiye n'abantu bavuga ko baharanira demokarasi kubera ko nta muntu kamara ubaho. Abantu baba ba perezida baba bami cyangwa se abandi bantu bose bigereranya n'igihugu bakumva ko ngo bavuyeho ngo igihugu kitakongera kuyoborwa ngo igihugu cyagira amahano. Abo bantu ntabwo ubundi baba bakwiye gutegeka kugo no kugira mu nzego bo baragezeho. Ubu ngubu ndibutsa ko turi mu kinyejana cya 21. Ubu ngubu ahantu hose abantu ku isi hose abaturage b'isi yose barahumutse ibintu byazahumiriza nkuyobore ntaho aba ntabakibyemera. Mwarabonye ibyabaye muri Afurika mu minsi yashize dekaduhere ku byabaye mu bihugu by'Abarabu tugende tugere ku byejo bundi mu gihugu cya Burkina Faso n'ahandi. Abaturage ntago bakemera ko abaperezida bigira akaraha kajya he. Icyo kibazo rero cyo kuvuga ngo Perezida Kagame ngo yahagaritse genocide nibyo bagenda bavuga ngo yazanye amajyambere ngo ni rudasumbwa rwose ngo avuye ku Rwanda ntago rwazongera kugira amahoro. Ibyo bintu biranyibutsa ibyo muri za 59 ubwo umwami nawe ya igihe igitutu cy'abarwanashyaka cyari kimaze kimugereje aharenga bavuga bati umwami avuyeho abagore ntibabyara inka ntizabyara nta mvura yazongera kugwa mu Rwanda mbega byaba bibaye nkaho ari imyaka yanyu mu Rwanda rwaba ruvuye rubayeho rukava ku isi. Ibyo bintu rero murumva ko umwami yaragiye kandi u Rwanda ruracyahari na Kagame rero nawe azagenda u Rwanda rusigare. Ibyo bintu byo kudusubiza muri imwe niyo myumvire mwiyo ngengabitekerezo ishaka ko gushyira ku gipimo kimwe igihugu n'umuntu ni ibintu rwose abantu bari bakwiye kwamaganira kuri. Nabonye ko
hari
ngenda byumva ku maradiyo cyangwa se nkabisoma mu nyandiko hari n'abanyarwanda bageraho bakavuga ngo Perezida Kagame ngo atongeye gutorwa ngo bakwiyahura. Sinzi niba bivuga babivanye ku mutima cyangwa se niba ari igihunga bafite kubera imyaka 20 yose bamaze muri mu butegetsi bw'igitugu aho nta muntu uhumeka aho inzego z'umutekano zahahamuye abantu nta muntu ugishobora kwitekerereza kubwe nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyanenga. Murabizi abanyamakuru ukuntu babishe hari abahunze murazi abakuru w'amashyaka
Madamu
Vigitwari ukuntu yagiye kwiyamamaza mu 2010 agatabwa muri yombi ubu ngubu akaba yarakatiwe ari muri prison. Murazi Ntaganda Bernard murazi Perezida Pasteur Bizimungu nawe wari wa amaze kuvanwaho na Kagame agashinga ishyaka rye bakanga no kuryandika ndetse banamufunga we n'abantakiruta inka n'abandi benshi ntavuze barwisereka baciye imitwe.
Ihangane gato duhinaho ngaho abo banyarwanda muvuga bavuga ko Kagame bamwifuza igihe cyose n'abavuga ko babana nawe kugeza yizagaruka barahari bari mu banyarwanda bagera kuri miliyoni hafi 4 basinye bagasaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga kandi ni nabyo muharanira demokarasi. Demokarasi ni ubushake n'ubutegetsi bw'abaturage. None abaturage bahagurutse basaba ko inteko yahindura itegeko nshinga mubivugaho iki?
Bwana Karekezi ibyo ngibyo umaze kuvuga nanjye narabyumvise ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko ngewe FPL nyizi neza. FPL ngewe na ku gihe cya guverinoma ya Twagiramungu nari mu Rwanda na directeur wa do cabinet muri ministeri y'itangazamakuru iyo guverinoma yatwagira mungu yamaze amezi 13 ikigihe cyose nari impari nari secretary executive w'ishyaka rya MDR nzi twakoze amanama yose yo gushyiraho inzego za leta na nari inyarimo nzi ibyavugirwagamo n'ibyabaye tureba n'amaso yacu ngira ngo uraniyuka inyandiko ishyaka MDR ryashyize ahagaragara ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 muri 1994 hashize amezi make gusa iyo icyo bitaga guverinoma y'umwe kigiyeho uzongera uyisome uzasanga icyo gihe ibintu twavugaga nta cyahindutse nibyo rero ibyo ngibyo bavuga ngo hari miliyoni enye z'abanyarwanda ngo zishaka ko Kagame yakomeza kuyobora igihugu nyuma y'ibihumbi 2017 ibyo bintu byose ni ibintu bishingiye ku iterabwoba ndetse nawe ugomba kuba wariyumviye umukecuru wavugaga uko bajya kubashaka bakabasinyisha bakabatwara mu mamodoka bakabajyana mu maresitora bakabagaburira bakabashyira mu mahoteli n'ibiki byose wumvise ko hari n'abatazi ko hari n'ingingo y'ijana na rimwe igomba guhinduka umwe yivugiye ko ngo ari ingingo ya 13 urumva rero ko ibyo bintu kandi ukaba uzi iyo uzi uko inzego z'ubutegetsi mu Rwanda ziteye uko zose inzego za leta n'iza FPR usanga ari bimwe ntago rero byari bikwiye gutangaza ko abo baturage bagenda bakabafata bakababwira ayo magambo kubera ko bakayakurikiza kubera ko bazi neza ko utayakurikije wahasiga ubuzima bwawe
ariko bwana ndahayo umunyarwanda twumva ari mu Rwanda mwe muri mu France yagira ati ibibera mu Rwanda mwe ntimubizi ntimumva politiki y'u Rwanda aho igeze ibyo byose basinye ziriya nyandiko zisaba intego kugira ngo ihindure itegeko nshinga baragira bati twe tuzi neza uko Perezida Kagame akora n'uko adukorera n'icyo yadukoreye mwese murateganya kujya gukorera politiki mu Rwanda ahubwo mugire muti ari amatora mu myaka 2 iri imbere muzamuye arimo
twebwe muri FDI Mouvement National inkubiri ntago duteganya kujya mu matora y'ibihumbi 2017 kubera ko tuzi icyo bizatanga ndakwibutsa ko wenda tutari twajya muri iryo shaka rishya ryitwa inkubiri twari muri mu nkingi amatora yo mu 2010 ubwo Victoire Ingabire yajyaga kwiyamamaza namwe mwara yakurikiye muzi ko ibintu byagenze dufitemo rero experience ihagije kugira ngo dushobore kwerekana ko amatora ayariyo yose ashobora kuba mu Rwanda muri iki gihe nta kintu ashobora guhindura ngerekana reka nguhe n'urugero nkurikije uko ririya tegeko nshinga ririho ntabwo ari ingingo y'ijana na rimwe gusa ahubwo itegeko nshinga ryose ry'u Rwanda ryubakiye ku nkingi ziha ubutegetsi FPR
aho se bwana ndahayo mushatse kumvikanisha iki ku itegeko nshinga ritatowe n'abaturage ubwabo
Kagame yavaho atavaho ntacyo bihindura kubera ko system izakomeza ibe imwe nk'ubu ngubu njya numva ko koko ngo hari abantu bateganya kuzajya muri ayo matora yo mu 2017 ariko njyewe nkibaza niba basubiza amaso inyuma bakajya bareba uko amateka atwigi Faustin Twagiramungu mu 2003 yagiye mu Rwanda agiye kwiyamamaza agezeyo yari umukandida wigenga agezeyo na za meeting yashobora gukora bazose abantu we barabakubitaga cyangwa se bakababuza kujya mu manama we na ubwe icyo gihe amaze no n'amatora arangiye abenshi bemeza ko banamwibye amajwi ari nawe wari watsinze usibye ko utabibonera gihamya
nibivugwa ariko nta kimenyetso
n'abanyarwanda nabo niko bavuga kubera ko bavuga ko bari bamutoye hari n'abantu nabo banahunze bari mu babarura ayo majwi nabo bashobora kwemeza bemeza ko fose bamwibye amajwi nta nubwo yashoboye kugumayo kubera ko bakoze ku buryo atahaguma ndetse ubwo bahise banamurega ngo ingengabitekerezo ya genocide ni nayo mpamvu yanagarutse we mu migambi ye yumvaga agomba kuzaguma mu Rwanda agakorera politiki mu 2010 Victoire yagiyeyo ibye abanyarwanda isi yose barabizi kubera ko babikurikiraniye hafi noneho ubu ngubu rero umuntu akavuga ati ngiye kwiyamamaza mu Rwanda mu 2017 ndagira ngo nkwereke ko ibyo bintu bidashoboka.
Noneho se nsubinyuma mu byo mwavuze, mwese murumva tuvuge muraharanira politiki, muraharanira ubutegetsi, mwaduha nibura igihe mwagira muti ishyaka ryanyu FD Mouvement National Inkubiri muzajya gukorera mu Rwanda ari ishyaka ryemewe n'ubutegetsi?
Twebwe ntabwo tuzategereza ko ubutegetsi butwemera, kubera ko n'uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda ku gihugu cyacu. Ntabwo rero tuzategereza bwo ko FPR izahindura noneho ngo ikatubwira ngo rwose ngo nimuze ngo ibintu bimeze neza ngo noneho ngo tugiye kubandika. Oya, ntabwo dusha nta buntu bwa FPR dushaka. Twe turashaka gufata uburenganzira bwacu.
Itegere
ntabwo nakubwira ngo tuzabi ubwo burenganzira tuzabufata mu mwaka umwe, mu myaka ibiri cyangwa itatu. Icyangombwa nuko twebwe tubyigisha abanyarwanda bakabyicengezamo, bakumva ko igihe cyo kugira ngo bisubize uburenganzira bwabo kigeze. Ntago rero nshobora kuvuga ngo ni mu myaka ibiri, mu mwaka umwe, mu myaka itanu. Bizafata igihe cyangombwa, ariko icyo gihe kigomba kugera.
Ndabashimiye cyane Bwana Ndahayo Eugene, tuvuganye ari Lyon mu Faransa, umuyobozi mukuru w'ishyaka FD Mouvement National Inkubiri. Namwe inshuti mwakomeje kutwumva uyu munsi, ndabashimiye. Namwe kandi mbatumira kwitabira gahunda zacu.